All right, coming up next, we're going to hear something from Serge Mabiala's CD Affection, which came out, I believe, in 2011. I might be wrong. We're going to hear the song off of that one called Avortement. Thanks for your calls. And caller who tried to call a minute ago, you can call back anytime. Thanks.
General Tabiramav Mavanga Kuchi, Ellen Kalema, Jardin, Oyoka Serge Mabiala, Papa Priscilla et Kaye.
Tika Tikae, Obeta Mwanayo Papa, Mwanayo Kaka Kaka Lalo Fimbote, Vanisa Ye, Opesa Ye Mate Arara. Sokazali na matoya koyoka koyokela yo. Sokazali na motema kobomba oyo sili kote ya ye. Yo moto si chance ya kobota. Papa sepela soki mongwe zali mela masanga langwa. Iya pe otonda na ndenge koki yo papa. Iya pe otonda na ndenge koki yo mama. Okulungu na zemi toko meta mwane zali gati na te. Ezali chasse ya zambe babwa kakate.
Le purifié Noël Gamason. Bana la samba, passage obligé.
Yo moto si chasse ya kobota. Papa sepela soki mongwe zali mela masanga langwa. Iya pe otonda na ndenge koki yo papa. Iya pe otonda na ndenge koki yo mama. Okulungu na zemi toko meta mwana ezali na tina te. Ezali chance ya nzambe babwa kaka te.
Bitumba ya baboti bana bakabola kate. Botika bana babunda bino baboti bokabola. Yesange koti mobulu bana babandi kobulisa baboti. Nani akabola yo
Bakuma sekole la butu na moyo. Aluka resita damure basu akateo. Makene payanganga kisi ya yebisi yeboye. Papa na yano kinoko na kanga mabota na yo. Asonge paya doko tolo a yebisi yeboye. Siti ester il fote de sa portema. Asonga nanda koma ina miso loko na nita maroro. Posa mokili esilie, posa mi mama. C'est trop tard, l'état passé ne revient plus mama. C'est trop tard, yé yé, nzambe yo kama wao. C'est trop tard, l'état passé ne revient plus mama. C'est trop tard, yé yé, nzambe yo kama wao.
Tala mama mo sekondo azalaka kolongo la basemi. Lelo azangi mwana kotinda wana mokili ye.
Mama fulani azalaka kolongo la basemi. Lelo akomi elenga noye azangi mwana mawa na ye.
C'est trop tard, l'état passé ne revient plus mama. C'est trop tard, yé yé, zambé yo kama wao.
Zambé nanga, tale nanga likambo goyo. Hey, pova se kanga mingi. Nasanga mwana, nakoma kolela anga imawa. Nakende na losambo, zambé ya yo kanga mawa.
Mingi bakoma se kolela.
oh tonton Carly.
Je suis ton poisson, Richelo du Cameroun, Gaïde Gaïde, je gagne. Alex Bonzobo, Kilo Bravo, Lochewel, Rock Pomosi Okito, Abib notre commandeur.
Na yo kayo na sango ngai na sera kayo papa. Na yo kayo na sango kayo toko tana mi pesi.
Awana tiki mi bale, ya ba mama be ya ba mati
kona ya. Amo mi gongo tre sage.
Mokili ya ose
un asket sa bo sanite Ousmane la osi ya chegan Sadoukoure
na sengi yo linganga lokola lendo alingaka lela na sengi i osalama lokola duka yo nzasalaka na mabeti tidonaka te
ya malino ademoka solo dininye toakari ya sentima nanga na mabokware momonzakama Eo Mayala, Floro, Zela, Nestor, Nyama, Nika Molanga, Papa, Papa, Lado, Koko, Tate, Mer, Elanga. Lila, Lila, Lila.
Un petit mondial de fait parisien, Eric Gongara.
Et Talanga.
Nale, Miriko, Lela, Nale, Miriko, Ima, Ona, Katsa, Montema, Nama, Munga, Makisi, Seyo.
Jean-Paul Rouma, Mère Tania.
Et Talanga,
Assistime, Blesport, Métaphonique, du Kepel Hôtel, Albert, Abotonou. Yaoundé, le doc et ton Zika Serge Tengo. Charles Wenze, il y a Jean Moutien à la primature, Wilco le Poussin, Nadine des Angoules, Léophane des Angoules, Rodrigue Munda très mystique, Aboumela Ramba.
Oh, kochofe na nzoto na koyoka bien.
Malobi ba monaki ye na la sanza
Vielejo.
Malobi ba monaki ye na etere
Mashake.
Mwai kelema oh epa ya basheke she ya tete batali kutute soki ye ya solo. Ah mama yo yo yo
Salama y plaisir, hasta piso al itama, y con chofer a troto, la coyo cabie.
Bombo Santa, la visa que no voy, la colora nini, no fumes a mogoti. Alors forcé la tire en angolini, la suca la motizo hizo, formateur de zidola, la casalora.
Kamasi.
Tama kake te wa boli, mwenye mbanda Jose Matalelo
faiblesse. On la guise en la théorie, pratique et opine la kinga.
Alain Chuba.
On la guise en la côte, la cause ma poète.
Sandra Moke. Michel Ladilouya. Andy Manaka. Honorable Modis.
Touré à Gaga. Bon, mais c'est ni sa kinga. C'est pénina yo. Loco la wassa la mosque de l'année du merci.
Parmi sol, mon continent bolingo. Azalakate, le gouverneur compétent du bas Congo, Bachimbacha.
Bible lobby, c'est un bas copé, ça y a quasi motonini, y a quoi
Danou Ilaya.
Laïna komi, bisena senga.
Alain Soudisi, Mamoto, Gilles Aboubakar.
Gunga ou mena katena mokili, a profita kanakana.
Georges Loutoula.
A pique pique malaria.
Sandra Kivudi.
Naïbe kolebele na mokili, na so profite de na bolingo, kodi na kinwa.
Alain Simi.
Zalatama no kite. La nana désert na konsa la marche journée d'une mort à bolingo lili mouchi na bandera na coco ma trois mois non assistance ma weza la can expérience c'était fidèle caterpillar a to koufe la soki o koufe li okole la casse a to zwa bakou soki o sui kou yo kole lamba yo sila a tabakwe o soki bapou yo koplere kaka ma belle ki melanimo na kolo bate na bato
a ko dekourage nga parfosa et tinda ya nzambe. Ndenga brama bomela kisara okende koboma isake a décourager te puisque ça est inda ya nzambe popol tombo
mama no lot moli show mama princesca just chimanga
ndali kimbeni
franci mundavi
yo ne peux pas faire na mama male sanga na bebe apimela na libele rico tombala biscott on ne la connaissa na te frite motona motona kuna ye.
Nixon boutique Zota Mundele.
Yonder chasse na zamba pesanga na mokili. Nanga pesaba Senegal nguba. Barabe pétrole, pardon pour kati sante mondelo. Motona motona mboka na ye. Nathalie Pungi mama na se.
Nido VIP.
Kimberni ati kipei na kyer. Oba kimunda na Bagdad. Deklare na mexico ata de miso.
Ambi lengi.
Deklare na bebe na yo ya Jose Makila. Mena kota na zamba nanga.
Angèle Mwanza. Matata de Bundes.
Solution mon ana kakaka e
Ateli wa pesa solution ba e ba bela vula zoni e chek pesa solution pombala ya sima na salama yele koka bona pesa solution na boli mweza liko tambola tengu na zanga yoke na nyoko makimernyo kumema nga pelo la teo.
C'est lui qui trouve une femme
trouve le bonheur yanga iye koma le contre kaka kolela mama ye bisanga soki mokolo bota kingo swana kina docteur
bokole la langala matoye mayo e komi lukula mopaya Aziz ma kukula. Ya warzeli okoto nda kote biloko na nga olivia bina tete tigana oh mama wala wodi genta kwa mkonjangaka dekore na rongwashi engineer chal kikita
malufunda jistem motofe
nazali putete mena kokota assemble
ira lingema
restan po chapo sur la ngeza bolingo papa na tomu sito par na mabijo pesa kimeni
echimuzi
a ton cité d'amour un corétien 23 et comme Dani na kolema la bona yo mama na kote banza to sona ngonga mita kosa kule jo ya mapendo verse tout ma kote la mayo
kino
mola kisa liza gazuma pambu kimi sh
bale sof bakala ya ngolo
na komi lelo ami ya tristesse trésor candor akonyo kimangai koleka tanga bandle championnage olympique na mineli mawa papi chonya soki mweza onanga kala tension ya nzoto bolingo na biso et pitié de moi
wana nde na komi veni susu josé amuri
encore plus longtemps.
Listening to Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of Congolese music. That last track was Werason and Wenge Musica Maison Mère from the 2010 CD Techno Malewa Sans Cesse Volume 1. We heard the song called Par Amour. Before that, we heard from Black Story, a Belgium-based group, from the CD Clôturer l'Histoire. We heard that from an old 1998 CD. We heard the song called Horoscope. Nice CD from Black Story. I like that band a lot. And before that, Extra Musica Zangul from the CD Obligatoire from 2005, I believe. We heard the song called Honorablement. And before that, Serge Mabiala. We start off the set with Serge Mabiala from his CD Affection from 2008. We heard the song called Avortement. We just heard something from Diego Music from 2010. Let's hear something else from the Diego Music label from 2010. Great little store in Paris, by the way. If you ever get there, check out Diego Music if you get a chance. I check out Diego Music when I get a chance. That is Serge. They produce and sell really great CDs there. Here's something from 2010 from Serge Muloso, SMS, from his CD, double CD, by the way, called Assurance. A song called Mibale Ya Kombo.
Kombo ya moto oyo ayebana ezali lokola mafuta ya nzoyi. Mafuta ya nzoyi ezalaka elengi na kolia pe solo kitoko. Solo na yango ebendaka biloko ebele. Mafuta ya nzoyi ebendaka banzinzi na bangongi. Bongo yo moto oyo lingi kolia mafuta ya nzoyi ndima pe kokutana na banzoyi. Fanny Selos Ndombasi, Achille Bopeso, toujours idéologie.
Na memi ngambongaye.
Moto maître Atricha.
Na memi ngambongaye.
Nana lukaki na bala mobali ya nzango.
Na bala le kombo na bala mutote.
Maître fils Lenkosi, Serge Kibomango. James 007, Didier Kalema.
Ma balande mo pepa kena la kate.
Tonton Fila.
Akomi singa liboso ya mère rouge.
Françoise Kalema.
Asili mayele, na mwana mama.
Nikes Bayaka.
Apesi na nkoni, papi malinga eloko ya kotelisa.
Jean-Pierre Kerembaya, mobali ya bébé Bolinda. Papa Fidel Kisa, fils Edungu.
Na
bala kombo ya moto
Fadoum Tswadi
Baminga madame Mustapha Toulanda
Didier Mbidi
Kasina ndako amona nakate
Demo Don King
Bato na libanda baso kumisanga
Beaucoup tampons aux révélations.
Bala ni bala ya orkam.
Aziz Bajoko.
Mobani, Mobimba, Monana Kate.
Richard Benzula.
Nagisela bolingo ngalala naka.
Titi Yele.
Mobali Mobimba ya maka ba belle maskete.
Okima kanini.
Nakima Gilogota,
Obama Kanani, Masiku,
Nabanga Rapé Montote,
Basinyo Soyo, Zwaka,
Leni Bidens,
Obena Kabango Kaka, Bacheri,
Kukumba la Japon,
Obena la Nongala, Kombo la Ngaite,
CBD Likofia Mwaka,
Obama Tanga, Kombo ya Mananga,
Kaka Chéri,
Chéri,
Ma Chéri,
Ma Chéri,
André Kimbuta, le gouverneur Yagodar Motemona, Adam Bombole
Makani Sezoko Sayo Okoti Singa Pension Retraite Forcé Abolimo Nayo
Jean-Luc Maziku
Kasimo Tema Ezolina Kakayo Nakoma la Kombo Ya Désespéré
César Ngadi Tonton Kaloudji, le mannequin du Paris, Jili Kimfumo Maziku, Pasteur Papi Lubata, Semito Kode Antongi. Del Maziku. Ezaï Maziku. Jilina Maziku. Petit Serrado Malou Lengantia et Koko Ngaliema
Bonjour Basiko le Katawa Salomo Moi on s'en a Paris, na Bouto, on s'en a Bruxelles Lobby na Londres Lobby Kuna na Milan Bambo Kanyoso
Baye Bakombo na yo Léon Manager
Koma
Simplice
Simplice
Simplice Simplice Simplice Simplice Simplice Simplice Jeta makanya kae, ngana linga kayo Ngana minga kana yo kakasa medite Jili ilema e, gika niki ngana lela Jean-Jacques Pandalios, le meilleur de Paris Yo kase yondo, jindra di bala e Italien, filifil jose ngana ye Roger Lino, Lopez Sambie Tous pepele, yambe tolo ngana we
Zaba mutu, zaba parle onga Mustafa Ma chérie, ce qui va colinga na bona combo, na bala ki na bongo poto boko lobana.
Fuma bandinga.
Mama e, po bazala historique ya bolingo yango. Na keye na kozom, patela ka bana na sima mobembo. Na kikuluka mobembo zali duate, na koya e mama kaili. Kisela na kozonga.
Junior Ambri
Oibinga Echeri
Ambri Total
Oibi Santi Maranga Solange Otianga Ika Badute Yabote Nangai Naibili Susu Maki Echete Nakoma Kanda Kanda Nanda Kona Bana Pona Absence Nayo Serado Maziko Koko Mbalae
Papa Jiri Makita Kana
Oibinga Oibinga Ukabi Santi Maranga Solange 5 ans ya mariage, Otie wapi Serrado.
Moto ya ebi kolinga, nyoko la kate, moto ya zolinga ye.
na désespéré nakoma traumatisé mpona koyoka kombo na yo na minokwa bana
Serrado Masiku moninga ya leyo manaja
Pharmacie Vanzuzi, la Zando ya cliché Souboua. Mbrocha Eberi, Bajane Premier, Charlie Mabia la Tigre. Blandine Kia, Maman Exocena, Enoch, Prezo Bangouli. Docteur Kembo, pharmacie de Jeannette, la Clichy Souboire. Assoé, Francine Kabamba, Viesanda, Mobali à Solange, Bwanga, la Montreuil. Fifi Kilolo, Lydia Matondo, Maman à Claudia. Daïka Bouikou, Kipa Blinto, leader à Rotterdam. Ram, Ram, Ramazani, Vieux Mabiz Mazikou. Gilles Bavon, Mambou, le grand messier. Dakomuda, Newman, Mokonza Bachege. Mina PC na Bruxelles. Ndisi Amai, Poisson électrique, YADM. Richard Ikobonga. Dadi Dikamba, la tapis rouge. Fiston Sai Sai, Jésus de Mbandaka. Gisèle Masamuna, Mons Mosengo, Alain Sueka, Opika. Na Saloma Indombe.
Blues with a feeling. That's what I have today.
Hear some blues with a feeling here on WRIR. Tune into Straight Natural Blues Friday mornings 3 to 6 with me, Sunhouse the Second.
I've got to find my baby if it takes all night.
All right, how about some M&A? Here's Didi from Les Jours Plus Longs.
Kinwani na yebisaki bango ke nazalaka ya mokolo omoni ndenge natiki bango na prison break basokola matoi pe bayoka eza nde likambo selil kwa excellence Olivier Kamitatu Cardozo Mwamba
maboati ntuta mushinga ezalaki kotala ya pana yango ezokisinga mpota na motema pasi monene Aji eza interne Yango na bozeli yo Oya Izala ki kotala ya pama Yango ezo ki singa pota na motema Pasi monene Aji eza interne Yango na bozeli yo Oya Didi oya Kinwa ni inanga Nukina akowa Bolingo na yo ene kiki Futanzo ikutre kukana nangoteo Tinanga sepeli Ya ozala mobali nanga
Mbuna mbule Pasi zimene Grametre pakisa
Didi Inwani belo me Obuje mote mananga vema amida Nako kite kovanda boye Je suis à toi, Salah Oyoli
Imoka,
bomba ya loko la nzoto ye bomba ka molimbo bozali interbitere bomaka mpasi apelisaka esengo na motema ya moto oyo abela maladi ya bolingo azwata eteni ya suri kokomiami
dans le malheur, il se montre un frère.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. My name is Dowdy. I'll be back with you again in 2 weeks. Look for Greybeard and the other black music in his time slot next week. He's getting set up right now for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. Greybeard and I will be bringing you that coming up at 5 o'clock. And I'm going to end up the program with a nice song from Kino Mabella. He's put out two sort of like, they call them maxi singles. They're CDs with like 2 and 3 and 4 songs on them. This one's called Emotion. Came out in 2009. We're going to hear the first track off of that one called Zunguluke. And again, I'll be back in 2 weeks. And stay tuned at 5 for the Motherland Influence.
Beta Rémi et Ketani Mabuse.